Akumkhokhelu mamekayo uthi ngisebunzimeni
wakhala
wakhala wakhala
sethi
mntanami mntanami
sethi
mntanami mntanami sethi mntanami mntanami
sethi
mntanami mntanami
sethi
mntanami mntanami
ngeza kumkhokhelu
mamekayo.